Niger ex
o Niger ko laati laamanoɗo France no endan nde ni wi'ama neɗɗo jahili fu kam woni mo wawa bindi wawa jande e ɗengal Francire haala ɓe janggay ɓuuri haalede dow jangguɓeɓen endam ga e ɗon haala dow fi ɓingu leydako jom
ɓiɓɓe leydi tokkito no ƴewtino ko no waɗa
kañum e jawdi gollirtedi en ni ɗi fuddu konɗan ɗi pirtake ɗe ɗemle meɗen sanne saako himɓe faama ɗi wooɗa pirtaɗe ɗemle ɗe du ɓe jeynana kadu ɓe paama ɗum fa wooɗam illum ley mairie ji pamari fa yetto suudu sawar député ɓe himɓe ne jiiɗi keeɓa ko kaali ba ko tawa du no kuuje kewɗe fo yewtere no waɗe e ɗemle leydi ɗen endam dey talki ɗi endam wona ɗi fu wonƴita e ɗemle ɗen deɗeɓe no majji du konɗan ba neɗɗo no wawi heɓude talki ɗi e junggo muɗum ka noon anda ko woni e majji har cuuɗi kokkol habaru kan tan woodi mossolo seeɗa gam kankay ko heewi fu no firte ɗemle an kay ni so en koƴi nder leyɗe men ɗe neɗɗo fu mo wona janggu l'école noon fu no heɓan caɗale
tokkitade ƴewtinade ko wonno
waɗa
de ganduɓe waɗi ko rewɓe gattaka e ƴewtinagol ɓiɓɓe leydi ɗom
no
hani ɗum ƴewtino fa wooɗa dow fi rewɓe en nesal kamɓe goni gattay sembe e tawede e nder kulle ɗen na yalla e ley muyaɗe himɓe wattotoɓe na ittotoɓe e dow kulle ɗen endam leydi ndi jonde himɓe dow diina alsilamako ɓuuri waɗede saabu kam woodi sembe leydi ndi wakkatiji goɗon feyi ko ƴamete en na ko watte en na laabi saria fu dow alsilamako laabi mono tugeno golle fesi joomum wona moodi baɓe noon ɗum saabi debbo nde woni e suudu goɗum ko gorko o wi ɗum woni ko watto joomum fesi dewlaka du so won ɓe ɓuuro bamum haala bamum tan hettinani yimɓe meɗen waɗoɓe tarikiji hono professeur Djibo Hamane en kañum e mayi koroma en ɓe kolli wiide dardiaji leydi Niger fu e aadaji muɗum ñemmintana ni araɓɓe laatiɓe alsilame en tabi aji muɗum ko wona hara filla hooreɓe hara laamu ɓen endan gam jo si en kooƴi ndeni gori o wi de kum mi yiiɗa jaa nokku manejo o debbo on fesidiɗi yaadu ndu yaata gam ndeni yeehi fu no andi yahayna dow dewgal muɗum ba debbo mo dewlaka gonɗo hoggo bamu ko baba o wi ɗum kañum woni ko o wattu mi yewtidi e rewɓe hewɓe mawɓe sanne janguɓe jo en ande ko gorra muɗum en haaɗi ɗum en ba haala e micro ji jomum accit rewɓe ɓen endan wakkatijigo e tagadi mabɓe jaati woni nde fiyako ngu endan kama a yiyan jomum wawa nadde himɓe waɗa kulle gonni ma nde gonno wondi e reedi tan wala sembe sanne yiitugol lawol mosolo majjum wona ko waɗirta ni ni noon
manifestation a certain truc la solution n'est pas automatique